Ultimate Vibes Music.
Yeah, yeah, yeah. Nalumbilwa mu club toilet. Dr. T and J Mall.
Hi, daddy.
Apile so.
Umujomba.
You're not ready for this one. 1, 2, 3, let's get it.
Umani sokoneza bongo, kapita madamu. Aha. Nimakumbuka kufana ni nyaya padamu. Aha. Chupi yako imayaka imayasha fubimu. Ukapita usani kamonga nyani sumayasha potimu. Ey, ula fulu kisha kubwa ite. Tule kole sontu anaka pelele. Inso apaka telo waka suba pise pise na fulu fute. Amujuni pa community. Tuleesha po wa makaiti. Epa chungu lobonse ni taiti. Tuleshana tulelishane mbeketi. Nikalanga na mbuyo yako. Ni mavula pata pata. Funa chaini kupilikishe. Kuna monga ni fulu fute. Nikagwira tupilako. Ni makumbuka kufana. Nishina mbuwa na magamba mbwe. Nipilikisha fulu fute. Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka. Fulu fute dance. Kataka dance kabwete. Kadansika mbuyo menyapoka.
Fulu fute dance.
Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulu fute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansika mbuyo menyapoka.
Fulu fute dance. Womfia wino poko nano. Bili woka sondange ko. Fulu fute dance. Ukumfumi nitakwa wandange. Fyo imone katumone.
Fulu fute dance.
Mfulu kama daisy ku white. Mbwesha kunu mango Nike. Pamazulo popcorn na majondo. Set pendelo tenzo tela sojo. Yeah, I miss that old school love. Kwenze beo player ni true love. Chikali kutumila na malete haka. Hipster ukavala ni shiwa make. Yeah, when you dance I go bezek. Mbuyo type yako si bezek. Mbefe skin tight yo venga the 30. Wavala vovala ba ni kuona naked. Ulifly fulu ni fulu fute. Yako sana kudala uko fulu tute. So whatever it takes ninga tulu kushe. Dr. Tadzan so.
Nikalanga na mbuyo yako. Ni mavula pata pata. Funa chaini kupilikishe. Kuona monga ni fulu fute. Nikagwira tupilako. Nimakumbuka kufana. Nishina mbuwa na magamba mbwe. Nipirikisha fulu fute. Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulu fute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansika mbuyo menyapoka.
Fulu fute dance.
Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulu fute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansika mbuyo menyapoka.
Fulu fute dance.
Womfia wino poko nano. Bili woka sondange ko.
Fulu fute dance.
Ukumfumi nitakwa wandange. Fyo imone katumone.
Mbukile ni mbandwa. Nachimona nazenwa. Behavior chali fundwa. Batilendo paka tuchite fiabindwa. Nechiromba baby tuchite kochite. Chitachi bembuka. Bembuka chaku chichi. Lady zilida. Paka kwa temotachi. Komaryose pata. Litachiba mulichi. Nalibe udanda cheba. Tinalibarichi. Ngo mupondo. Vere tide pralichi. Tiesa ni kamulaifi. Yande kwa titochi. Nalema kupishanya daily. Monga fulu fute kudara. Kufana. Hi mami. You thinking the joking. Ndiko CD ya sure choking. Hero die. Usapa swiga wida. Hi daddy. Umujomba. You are a morgant.
Nikalanga na mbuyo yako. Ni mavula pata pata. Funa chaini kupilikishe. Kuona monga ni fulu fute. Nikagwira tupilako. Nimakumbuka kufana. Nishina mbuwa na magamba mbwe. Nipirikisha fulu fute. Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulu fute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansika mbuyo menyapoka.
Fulu fute dance.
Balangize mbuyo yako mami. Vashaini ile menyapoka.
Fulu fute dance.
Kataka dance kabwete. Kadansika mbuyo menyapoka.
Fulu fute dance.
Womfia wino poko nano. Bili woka sondange ko.
Fulu fute dance.
Ukumfumi nitakwa wandange. Fyo imone katumone.
Fulu fute dance.
Nobody can do it like he does.